amajwi menshi umutima wanjye ambwira ko urushyize kera winyuze intwari rukazigora
nkanibuka ibyo wabaye kera bikanyereka ibiriho n'ubu intera gusenga nsabirange nawe imyaka tumaze yaguhanga Yesu ntinyagumanya mu buhamya bwacu ntiharire Yesu wanesheje igihumuraba azaga mu nyanja abatwaragiye mu ruhengeri uzugira neza avuza gituzu urabura tuzaturakira
Tunamira bacu bari mu iyo nyanja bari mu bwato umuraburazu baroha mu nyanja bararengerwa
reka tekuba amarita kera wabwiye Yesu aje kugasura inshuti ye yapfuye kandi ko yanyutse ugataha abaye wayihuze gupfa ubona cyagikoreye inshuti yakunda wawirare ntitazindukiza igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu ruhengeri uzugira neza aho zajya tuzu urabura tuzaturakira
Dushikame tugume mu gato tutagwa mu nyanja nabarushwe n'umuraba kandi nitwe tugomba kujya kubashaka
tukabereka ubwato bwiza bakijije benshi muraba batinya bakaba mu mahoro batikanga ikibi kubera umusare ufite ububasha w'intwari kandi uzigukiza igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu ruhengeri Yesu gira neza aho uzajya ituze urahura tuzaturakira iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga ntitujyana hirya tugarura hino twashime Yesu wanesheje iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga tugarura hino ashimwe Yesu wanesheje.